Oh na 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 na. Achinga. Oh na 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 na
na na.
Oh yeah yeah.
Oh yeah yeah yeah. Oh yeah 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 yeah.
Ana mwendo wa malingo, ndo vile ananikosha sha. Ana dai yuko singwe chile kitu ataidondosha sha. Ana ni stress huyu binti malingo, na waza ile kitu itamtosha sha. Ya kenyanye kutane na tindo, yani usiku tutakesha sha. Yani yuko ngacho tukimpima, naonekana fundi fundi eh. So wale wanaoji boosti na pombe, eti nikifika chumbani ni mombe. Katoto mnatwe vina za kelipsi kama spice wa Burundi, Burundi. Akamechanua kalembo shombe shombe. Atwende mutwara ukamone mama konde. Yeah, 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 yeah. Animepotea. Katoto kana katika, kana kata kata nimepotea. Ati nimepotea. Oh, 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 oh. Nimepotea. Anavo smile, smile, dona nifanya mina feel happy toto. Konda ni kipoko, yeah, yeah. Kifani katunza tunda poli uyo. Akitembea kamu doli uyo. Shida wala sio kula pia, mwezio vina changanya vikuku. Yeah, kanipenda mpoli poli uyo. Hata nikashike kigololi uko. Yani kiza kikiingia, eti baby nishike kwa huku. She's my number one. She's my only one. Ati nime mzoya. Mzoya ye ananimaliza. Yani kwa macho tukimpima, naonekana fundi fundi eh. So wale wanaoji boosti na pombe, ati nikifika chumbani ni mombe. Katoto mnatwe vina za kelipsi kama spice wa Burundi, Burundi. Akamechanua kalembo shombe shombe. Atwende mutwara ukamone mama konde. Nimepotea. Animepotea. Katoto kana katika, kana kata kata nimepotea. Ati nimepotea. Oh, 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 oh. Nimepotea. Mtoto ana katika, ana kata kata.
Yeah, 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 yeah.